latestmusic.com.
Yeah, yeah. Top commander.
Eroja mulena wa maswala le.
Razdi uguhale.
I say ya boy.
Akona.
Muna terela na kweni kupatuso.
Jali na mira perela.
Muli muaskali bala kumifala ife telele.
Jali na mira perela.
Muli nako ya katifu yola muli munina.
Nungoro bonane.
Muli muzive ni mutu nina.
Nungoro bonane.
Erota mulena wa maswala
le. Muna terela na kwenye kupatuso.
Jali na mira perela.
Mira pamanda.
Muli muaskali wala kumifala ife telele.
Jali na mira perela.
Muli nako ya kanifu yola muli munina.
Nungoro bonane.
Muli muzive ni mutu nina.
Nungoro bonane.
Nani kawa champion.
Newe muni kasha kasha juana.
Nile nkawa champion.
Nikawa champion.
Newe muni kesha visa juana.
Kumoka selulima celebrity kuchuluka mwachila balu yale la kapeti amuyoli heilu fama biubodi mukayo katala kupipinga stuleti yopiki kialu na faza jen bc semulu kumoka inge playa messi amukabona cholo pecho keifita nako akusa na selumi fita zwako nimina chwale mukakala kulu hupu chwale niluna foluka itundu neke mupota kuna kumiyumbu yesima nako ya mina nemulu hatele
mina muna terera nako eni kupatuso
jali na mira perera
na mira perera
kulimu askali bala kumifala ife telele
jali na mira perera
akona
muli nako ya kanifu yola muli munina
nungoro bonane
muli muzive ni mutu nina
nungoro bonane
nani kawa champion
newe muni kasha kasha juana
nile nkawa champion
newe muni kesha visa juana
Mulenda wa maswalale Balusea halupe fumela famachwe Balilipina zavuna baoli maswe
Mulivelele fela ikafitana Kimina baba katolubu wakate
Univuwa pilu ubona niliseo Famunya kwa usali fiuka minaspero
Uitangeta mulikanya kikufita Kukwita amba uka mwona mwe unakulo
Minakusa pota konjiba kwa kopala Babo minakuba tusafu kwa pala
Mukalubone langa kwa madresi Ikulu huwanga kutichwa ni baki
Nemuluke mezeze mubata kini
Jali na mira perela
Apana apa
Kulimu askali bala kumifala ife telele
Jali na mira perela
Muli nako ya kanifu yola muli munina
Nungoro bonane
Muli muzive ni mutu nina
Nungoro bonane
Nani kawa champion
Newe muni kasha kasha juana
Nile nkawa champion
Newe muni kesha visa Champion.
Zaid latest music
promotion. Freebie Mushka Wapula. Kota kina kubona. Brave guy, I see you. Just get kutichwani. Young lazy. Newton ina kubona. Kutichwani kamcheka.
Anti fraud the managers. Wanikalipa, Wiz D. Don, Akona.